sai le amatanga le upu, sai le tua le upu, o le tua hoi le upu. Uia lava sai le tua I le amatanga, e ia faya me umalava. E ai foisi me tasi na faya ele I faya e ia. Sai ate ia le ola, o le ola foi, o le mala malama le o tangata.
Sai malo awa selu manati mo samoa Fetau I mana falua Ulo lo lo ma fai mai o papu le taloa Ai awa te whanua noa Fai mai fai hoi o le toa Tami langi se ao mo samoa Tai ao no me tani fia ngai male ata Ma vai le toto ma saa Tue manu Ai le ole mala Kumana I o tato tanata Sumia le mala mala
Ole vingo le tua mai e le au tele vau le whakasā te ara tū. E tō mua I fōi I a mawha fōi le vi inga I lo tātua tua I le nei fōi vaenga o le awa uli. O le nei aso lulu wa ulia mai le alofa. Ma le anga le lei o le tātou tapa au sili le langi. Ua te tā I mai fōi lo tō soi fua. Ia e mai se lo ne yola ua tātou tō e feilo I ai. E lunga o ngālu ngālu le ea I le tātou pōru kalame. O sā mua soi fua manoloina ia umfaya ona wina tutulo ona ufalo lunga ale Pacific Health and Welfare fapefo ili tato awa unanga fale soifua maloloina ale local doctors hefa talofa ufalofa maufa filo ya tuwa ili paia mali mamalu usia tato watinu emesha lava iwoma paanga ale tato port kalame ya ole uwa tato waulia maile ya sumua mua ole naifo imasina fowa ole masino yulai masina lo na fitu le tātou savalinga ili nei fwik tau sanga lua o lua ono e, langona lava le fwik tau vaa ea langona fwik le fwik ngai itia ona ole alofa tau muli muli pea o lo tātou tua ili nei tau sanga ma le tātou savalinga ia sa tau mati le ete ia sa fapena fwik ona fitai yai ma le tele o fwik fita uli e le tau mati tele ia lu itau o le soifuanga nei Ya mai se fo ia fa la love to tup fa fo se o le tau I le lo lo wa ia fa pena ona lu I tau wai ia lo tato wola ya pe tai o le lo fa la vai o le tua fe mai ele ma fai ona tato wo poina ele ma fai fo I ona tato fuaina le lo fa ia male anga le le o lo tato ali I Ya tātou le aso ma le aso o le ala. E te tau lava o na tātou whafo I ei pelevi inga I le tua. I le aso ma le aso. Wana le sea noa ia. Ia, se manu tātou te lea ulia mai. Ia le nei fo I vahenga o le aso. E maiso le nei masina fōu o iulai. O le aluatu stātou musika. Ia, e whanu fufile mua I fo I ia le whenga ia I o le atunu. Ma ngā luenga. Ya mai se lava ia nai tua a, ta mama tina ma tutua, lofa pe na o na tapua ia fai volo tato, watano utono mao tamalawa, ia ma oele na, olo e fai ale ipu kofi, ale lo matua, male to ina, ile nei foi vahengo le aso, talofa, talofa, talofa lava, raka raka.
Into a dumb sound Tried and I tried and I tried and I tried And I know that something wrong Every time the BT decide to play One hand blow up in the air Everybody chanting, doing the go-go-o What an atmosphere Pass around me speaker.
Raga, raga.
Turn up me radio louder.
Raga, raga.
You know, I just play. Was the best from the time I reached by the door. I sent a bassline banging in your chest. This dub music is really free. You know I just can't deny. The young and the old are singing it, and not me. Don't care how I try. All I hear.
Raga 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 raga.
I hear in they singing. They're chanting, oh, they're shouting,
oh.
Even when I move a little closer, put me close to the speaker. Turn up me radio louder. You know, I just can't. Not to be left out, I must get hip on this thing. All these cackle dog songs, you know that I would like to sing. How the hell they sing like that and don't bite a hole in a tongue? Like Arabic and Hebrew language, who need us just how it sounds? All I hear. Put me ear close to the speaker. Turn up me radio louder. You know, I just can't decipher.
Raga raga, ia e whanau file mwoi fwoi ia de whenga ilo chacho watu no'u ma whea uline ia so. Pei la vona fai atu le taimi ua sola. Ia, ole vi inga ile atua ele faititia ona ole a fwoi ua toe maguna tatu whelo inga. Ilunga ole tatu por kalami o sa momalasoi fua malolo ina pēnu masani ai. Ia wauli o aso lulu o vai aso taitasi au ina atu le ilunga ole ala leo ale Planet FM. Tasi o fate simaleono ia mafalo longa male lango lango mai. Ale Pacific Health and Welfare fapea fwoi ele au unanga fale soi fua malolo ina ale local doctors ia na fale mai. E silia marelima se fulu, ia inei au kilani, ele ngatai leo le la to 24-7 clinic inai o Tara, fai ona angai etuai, ia no tātou watunuu, pe amana umia ia le tūlanga o le whaingo siaki whalesoi fua malaloina, mese lava pe amaua tātou le ngase ngase a, e wha manatu atupea, ele atunuu ina i tau sisi, ile wha taua ina, male ave ole wha mamafa, ile tātou, ile soi fua malaloina, uilea. Ole masina lana yuyulai, o yeil manatu ole a ave ia le tatou fasoa, ka ta ile tatou fasoa ile au tu ole neifo i masina yuyulai. E yai ia le sa vali olo fape naona faa ngasolo ile taimile nei, ma olo o ave le faa mamafa, ale soi fua malolo ina, ile dry July, yoi, ole masina yuyulai, e tau ole dry July ia po ole faa mangu po ole tau filia ole tau mafa ile ava malosi mole masina atoa ole lui as a challenge ole lui tau le na ole masina le lei ina ia tau fi le tau mafa ile ava malosi ile masina atole na yulai. E, tele ia o tulanga lelei, o itu lelei o le campaign lea. Ele ngata o lo o fai eise saili ngā tupe, ya, o le fundraiser, e fesoa soan ia ila tau o lo o a fia i le kanesa. So se kanesa. Ai, o le tūlanga pito isili o na lelei. O meise lava ia tatou ia e fia fia ilava malos. Ma o ilatou fo i olo o iai ia afianga. O le soifua malaloina. Tino mana mafaufau ona o afianga me ilava malos. O le itu pito isili le na ona tā ua o le campaign lea o le Dry July. Ona, ia, e mo ilava o lo fai iai ia le soe ngā seleni, a le fundraiser. Ayo le aunga lava ia ma le faa moe moe autu. Ina ia mafai ona tā ofi le tau mafa e pole inu ava malosi. Ina masina lo nei o yulai. Male nau nauta inga ina ia ave ave haipea. Ia faa wau haipea. Ia tā ofi ma tā ofi motu lava. Aua le toi fo iai. A tonu o nisi tū lea e. Tā ua ia le Dry July, ona o le tūranga le nā, mai o le tōtele ia o nei o tātou tangata. Ia o le au te, o te iloa o loo whapie nao na a fia o la tō soifua malolo ina. Mai se lava le tūranga foi lea a fia le tūranga tau seleni, a fia ia le tamau a inga, a fia le soifua malolo ina. A fia i foi ma le vā o mātua, ma o le tane, ma le a vā, ia ma le vā o mātua ma whānau. Te le ia o a fianga. Misalo e umal tātou pōru kalame o au ili ili ia a fianga o le soifu maloloina, a, o le tangata soifu a. Mai ili ava malos. Ai, ole aunga lea ma le wha moe moe. Ole tātou campaign lea. E na ia ele ngata e fesosoani ia te oe, ai ia tā ofi mo motu ele toi whaia. Tā ofi e tau mawhai lava marus. O le telefo ia e o na yo tātou tangata. Mai mauso i fua ono lava marus, upu moni lava le nā. Tō tele ua ele ngata ua motu si ai le mafutanga, ma ainga, ai o le tele o le faa lave lave ilungo awala, maa fua mai ona o le faa sua ava, maa fua mai ona o le avita avale ona, ia ma le tūranga le nao le ava malus, ia ele ngate ina, ai a maua fui oe ele leo leo le nae te faa sua ava, ia o le tele iau faa fita ulima, tūranga vapena ai oi oi, ele ngata e ono se ia lulei sene, e avatu se sala, se sala tupe ia te oe e te tōngia, ia pe ole ave fo ia lau tā vale, ole toso lau tā vale leo leo, ele mwhaeno e toe whelua ilungo la wala. Ia ia lesi, alo lta te watu no ule ta alo liki. Ia no vai atu na pōle na fo ia ua whasale le au. Ona ua maua faafia e leo leo o loo ave taa vale o na. Ave taa vale o na. Ya, o te laufaya tula mea ua tusele lima ili alo lo tatu watu nuk. Ma ili mfaifu ono utaa uono na swafa. Ae o se faa manatu. Ona ole masina le na yoyu la ili o tatu savalia. O loo ave ili faa mua mua ale soifua malolo ina ili Dry July. Dry July. Masina atoa. Ele tango fia la mama alosi. Mane fai moe moe. E umane ia yulai. Ua seki oe. E te alualua i pia fai pena. E au noa. Masou tue tango fia. Ole ava ma alosi. Ele. You know. For the rest of this year. And hopefully. For the rest of your life. O tulanga fai pena. Mai. Tu ia tu pele tato porkalame. Fai manatu atu. A fai ole nae a fia oe ia fia nga lava malus. Fa manatu atu ina ia e sa ili fo fo. Ma ia fa pena o na fa so atu lo fa fita uli isa isi e te talitonu ina. Ia ole vai nga momona tato por kalami. A e o taliton di kako wako ala e stato peselia. Yo smile. Ma na ia lo smile fo inga ni mfa awa wonga aluenga. Wai le toi umi fo ia ma na vanga aluenga. Leo cha mamau fo ile lima ia. Toi tolu lava na itula. Ya me sita chole na o sa uni fo ya nga ye piki mai ya na fa na mai ya onga ya umma lo chopi ya le fa na ule il fali failo ya mam ya ba ya tulta fa na o ha ule la wa lo tfa nga luenga iyo e va penal fa nga lo langa ha hey hey ya
when I'm feeling low, girl, you shine like the sunlight through my whole world. Your smile always heal me when the night's cold, girl. Oh, your love got me locked inside your warm world. Baby girl, I know I did you wrong, girl. Where I belong, girl. No more lies and no more games now. Only real love when your name's down. Promise I will never make you cry now. Never let your tears fall from your eyes now. Wanna build a better life together. You and me forever and forever. Every day I pray we stay strong now. Even when the rain keeps falling down, you're the only thing I really need, girl. You're the reason why my heart beat, girl. Yeah. Your smile always lift me when I'm feeling low, girl. You shine like the sunlight through my whole world. Your smile always heal me when it. Stay close, girl. Never wanna ever let you go, girl. When I'm lost, you always guide my way now. Bring me light at the end of the day now. Through the hard times, you still hold me. Even when this life gets lonely, your love always keep my soul strong. With you right here where I belong. Every morning when you leave slow, girl. Hold you little more, girl. One more kiss before you walk away now. So your love can always stay now. Searching for your touch every night, girl. Only you can make my heart right, girl. Even when the lonely days long, girl. Your smile keeps me holding on, girl. Your smile always hit me when I'm
nai musika la ba fa no file mo pe ia le fenga lo tatu watu no manga luenga ai toi fa wau le tatu por kalame pe yona tu na tu le tami o sola tatu mta upu o le dry July po le tau fia lea o le tau mafai le ava manusi mo le nei masi na atoa ia na ua fa mna tua tu ia tu la nga lelei o le tau fia o le tau mafai le ava manusi ha Wai, o le tele fo yu sa wanga yu tono a inga. Mese le vao ngali. Mafua mai ona ole ava malos. Yoe. Mafua mai ona ole ava malos. Wale to tele ya o naitinafo. Ya o lo tamafai ya tu lava. Matali tala noa mfa malosi au watu. Ya la to tane. E na ia taofi. Awa ia le to inu. Vese le pia. Tu ulau pia. Ole upua lea e masani yae. Mai se yo tatou ta mā, matina o tatou mātua. E failo se a fi a fi fale a inga po o se tala noanga, ai olo o yei se se le whanau e inupia. E le ma fai o na misi ia le laina lea, ma le fautuanga lea. Tuuia le pia. Tuuia le nāa meo le pia. Aua le toa inu pia. Ka ngana tu sao. Ka ngana lo fa ngā ina ia fiafi ia matutonu talu noanga fara ainga. Tuuia le nāa pia. Aua le toa inu pia. Ia, koloa fifi mai ai le lofa fa'al matua. Le lofa moni lava ia fa'al matua i tutonu o nā fautuanga. Ia, mai ele ai lava se matua e mana oi sala tau whanau e inu pia. Mana ele po se matua e mana oi se whanau e ula ula. Ai, ona ole whanau ua iai i o lātou a lo lātou saulo tonga. Ua iai ia ua iai i lātou le tau sanga fu i lea e me fai e lava ona fai e i lātou a lātou fai unga. Ona mafu angale na ua iai nisi matua fu ingale wa solo muli. Ya ona ua matutua tamaiti. Ma ua fai lava a lātou fai unga. Pesa o ea lea. Tūlangale na. Ya oilea. Ya se wafai nga tā ole. Ole amata upu. Ai maise lava peafa pea. Ua has become an addiction. Wai se lava ia le. Se lava ia lea. Le occasionally fo inga le se longa te alu special occasion fa kua inu ia sinau tasi po sinau lua. E se la ma le toa inga inu pia fo ilea ua falau so. E ei lava ia ole wiki engi a ia inu. Ia alo e fo ia istangata e umalerva ia so o inu talo fai. O tulanga fa pena uilea fa vifianga le motato. Ole tato voia falata ilea ngai esero vifia ile. Fa vi fianga le mai falata ila
Kapua inga Pake yaile a inga kaua anga Palela kaimane kama a inga Pale toga ngalane ua ave i Amerika Taka malapanga anu Ua ske uma ponga inga Leo kisa ole pale mai Oka e oko Se oko lo mapau pavu Pai mai wai kui se Porco vanga y baila agua el baile de ngau Pai ma uva te anga o vape y lo ainga Se me uva uva te anga o uva so mai ma se fue musica
Pau, mamangeo, le mafua anga. Oa mai le singa ngasi ngasi ko vanga I papu.
Tina, tina, le ai. Ele o ngasi ngasi ko vanga.
Oh.
Ala e emel ko vanga I longo foa.
Oi. Ele o mai ko vanga.
Oi. Le ai. Ala fiang ko vanga man si o pola e emel longo iko.
Ele o longo ko ala ne kai kai. Ala mai ko vanga.
Ole va vivianga mai ile afioanga matau tu fale la tai ina ua lua minute wa tia ile le chula e lua tolu minute te aile chula e lua le foi vae nga ule auli ile tatu por kalame le toi foi mai ailon fa ua wina sa moa soi fua maloloina ya na una fa manatu atu fa pena ilu tatu watu nu tatia atu yau talane fai e lau filifilinga a fai o maua o e I mai ole mafaufau ngasi ngasi ole mafaufau ona ole ava malosi ya o te tatalo atu o te fautu aina foi oe ina ia faisau filifilinga I se mea ile leimo oe ai maise o se au a inga msau whanau ia fapiena ona fai se suinga fau a mata atu nei masina aso mua mua yu lai masina ato yu lai I challenge you o te lu ina oe ina ia Tau fia, afi ese, le ava maalosi, mole nei masina a joy you like. See how you go. A umane le masina le nei, e matua I e mafaya ona, afi ese motu lava I le ava maalosi. Oh, praise the Lord. Matua ma nei, a peafa peo le tulangana, e o oai. Well, that's the goal, is to become alcohol free. Aungal na man fa moi moi. Ai ele tawa na winal tato por kalame. But if you can do dry July and go alcohol free for the whole month and then decide whether you want to quit or not. I mean, you can carry on being alcohol free beyond July. Oh man, you are the biggest winner. You are the champ. Huilea, tato por kalame le na Samoa. Pa maangalo maila o tawa o auna. Pea faiwa yaisenga ngana ua. Uwhapiena fwy ona pa upapai lao tau fa fonga manuia ia lenei aso fa manuia lea tua so I fua ma ia manuia